gengge desse na tiki Miroku miki na gushinja Shanta bose iwa kuge kuera Isaku shena to ekara kime Abagabo bararuta narabibonye Umitsi tatu gusasa narayamanika Isi umwijima yose ihindu mushyitsi barabasanya Besuo nide Wana yo yari Ikirere na cyo kizi na byumise Ifuru kazi zizo se zirabihanya Barabasanya Besu onine Umwenda warahera Bamwe muri bo bahita basobanukirwa Yuko umwana w'Imana yaragije byose Intamba wa Yeah.